So-called baby boo, lazima anijibu.
Why?
Anishoni kwanini, maswali mengi kweli. Wana kunisaliti, why do they freaky dini? Na kama ni mataki kwani mimi ni wanini? Kuyu CD, sijakata, mbona hivi? Na webe mudhi, what makes you think you can mess with my chip? And still be pals with me? Walai, siwezi forget, nika kuget. Kiwa na mandi yangu kubet.
Radio presenter, Ethnic Fusion, kila Sunday mzee alikuwa analeta. Unaweza kumbuka pinya kwa DJ Club Jungle, chwani ameendelea sabuya yake tu hustle. Sijui kama unaweza kumbuka vile kama ile tabala, maparo noma jamaa, kwa tatatu tu ganga. Unaweza kumbuka msanii Dema alikuwa hizo enzi, ni rako na ameamka wana die jo achezi. Sijui kama unaweza kumbuka studio zilikuwa ngapi Nairobi, sikuwa zimetokea every day ka gari mpya DJ Job. Kumbuka hustle na kutimbia gao hiki, veteran wetu alitutengezea hii muziki. Unaweza kumbuka siku mdudu haikuwa usitake ma
kan ponanja
nenda kupika bila maka. Na waita na mnakata, mnasema kanisa na mavitana. Kushiba ni baada ya sala, kuiba na usikuizi ni bala. Utagezwa kima na makusaga, pika hivi tunamanga. Skuma chumvi na kauganga, chuma ngumi teke kada. Boxa vumbi na makamba, toka nyuki asali changa. Koma kumi utashanga, ama stima zitazima. Twende kwa kina Farida, cheke ina kwa mafinga. Hapwa, tunacheza na maneno. Kelinia, kenge. Hapwa, tunacheza na maneno.
That you came my way, I'm loving every minute we spend, babe. You're the reason to everything that I am today. I love the way you come around and touch me. The feeling that you give me drive me crazy. I love the way you look and call me baby. Girl, you mash up my world. I love the way you come around and touch me. The feeling that you give me drive me crazy. I love the way you look and call me baby. Girl, you mash up my world.
You're my
track majabu beat wazim sauti ya dhahabu unatakaje ma welcome to bora sura ni nice nish nish I'm the bumps oh najua nimewa kwa chu najua leo lazima watu wa banjo ke tuchafuke kwani nini wanauliza tutasifu happy mpaka lini si tuna shida zetu tusikize zako kwa nini wacha nishike drinks nikicheki warembo hivi tuangaliane tusalimiane hizo namba za simu ndio tubadilishane ni vile tumejuana leo tu kwa hivyo leo dude tutainuka tu na kuruka tu ba banjo kachu life ni fupi na misi jifungi na weka shida chini na tupa mikono juu ba 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 banjo kachu ba 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 banjo kachu ba 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 banjo kachu na weka shida chini na tupa mikono juu ba 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 banjo kachu.
Nikikuangalia baby nasikia
ya kulia. Tabia yako kweli ni ya nivutia, na ile lipstick ulipata kwa shati yangu. Miss Jui ilitoka wapi? Nadhani madui wangu walini seti. Mapenzi yetu yaishe kweli.
Tumefika, zishaiva tumemaliza kupika. Professor Tize shanifunza roga nomics. Addicted kwa kutema ni ite roga holy. Kate na vinti kando vibe holy. Ma MC on point tushakuwa hot topic. Kani kupati tunajua tukupati. Kani kuroga si utema tu vinasti. Kani mavazi uwaga tunifansi. Na kani madiva swali aina gani. Ma MC kasu kwa mwasi na blue moon. Na hata nikigo kamba upwane rizu. Nipe bitch kali msare ni mikupe. Nisha kuwa superstar kama Lupe. So piga pose jama piga picha. Jutu kwa fiti jo na hiyo sewe
vipita. Jutu kwa fiti jo na tuko fleshi kama patko. Happy ni kila siku na kubajuka.
Send up some phone, you better feel, you better deal, you keep it real.
Yeah, me have to bring it when you ring it.
Yeah,
me have to sing it still you swing it.
Okay. Yeah,
me have to bring it, do your thing. Yeah, some of the girls them not say ya na ready. Girl them hot when them a wine. Was them a calling na na them fine. Mash up the floor for me a pour. Run touch the bass then you roll out the next.
While I'm DJ make them speakers bumping. Everyone in the place is jumping. Lead this band them place one have some fun.
Run,
yeah,
click that. Who said that?
Yeah,
Shabby, you come, give them a run.
Okay,
you better relax and have some fun. You better feel, you better chill, you keep it real.
Yeah, me have to bring it when you ring it.
Yeah,
me have to sing it still you swing it.
Okay,
me have to bring it to be a team. Yes, I'm gonna get a new one. Yes, she might
call you Dada. Jamani, I'm a top golfer.
Yeah.
To get home, clear everything else away. Don't wanna do nothing else but walk my way. I'm back to Kenya, back to the fine weather, back to grandma. Ain't nothing else I'd rather. Sit on the porch and drink grandma's porridge. Talk to my elder, listen while they speak knowledge. Next morning be on my way to Nairobi. Do another song, babe, now they all know me. And magazines can write all kinds of bullshit, but let me tell you this, SDL will always do this. Lift your hands, swing them around like a million bucks. Make sure everybody here knows what's up. It's been a while now, finally I'm coming home. We the perfect beat, go ahead and shake it off.
Eshima call you Dada. Jamani, I'm a top golfer.
Soon I'll walk in the shop. Yeah, we're taking it back, he's taking it back.
From this beat, we on fire.
Chazana, mtu wa stima tulipiga klande wa Tuesday, Wednesday ako kwa club akitafuta yule klande wa Thursday na klande wa Friday na Saturday na Sunday.
Niko kwenye capital kama yule kirupi, utanipata jaba ba in them in rupees. Okay, see ya matusi but hama dem mazi wana upuzi. Some of them matimara ni school fees, some of them matimara ni cupid. Wamejipanga utadhani ma toothpicks.
Excuse me.
Wangapi wangetaka kuwa kadaudi, bera yae kama yule mswati. Unajipata na matemki, kona unaona unasema malini takupoka. Ok bas, hebu ngoja, Solomon Jenga, yani noma. Kuwa na wife kama taona, kademi ya siku, sema kweli maze, najibudia.
Kwa klande wa Monday, klande wa Tuesday, Wednesday, ako kwa club, akitafuta yule klande wa Thursday na klande wa Friday na Saturday na Sunday. Klande wa Monday, klande wa Tuesday, Wednesday, ako kwa club, akitafuta yule klande wa Thursday na klande wa Friday na Saturday na Sunday.
Hey yo, hey yo, got it sweet and hot, so fresh like bread and butter.
Appointment. I made some sweet arrangements.
Chi chi bist du sema tichi chi chi bist du sema tichi chi chi Aje sema tiji, kendrezi atakufundisha, yani atakutiji. Morning story waga tu salamu, sasa unanijibu fiti. Kuna show flani, niko na tiki ti. Sai siku njengi ya klabu, nikapata kama anzi kameketi kwa kiti. Nikamwambia ni aji kakawaida fiti, na kalikuwa kabiu ti. Weni Muislamu kakawaida, ndiyo jio wenda kwa msiki ti. Kabla josi jabonga, shato wa mpango wakanishika shati. Aka nipasto kimoja kono ndani ya choja, huku mina swe ti. Aka ngangana adi ya kapata, maze ya kashika iyo mi ti. Ti, ti, beshte sema tichi. Ti, ti, beshte sema tichi. Ti, ti, beshte sema tichi. Kendrezi ya takukundisha, yani takutichi. Tichi ndiyo mimi na wapa, uruka kama una mabawa. Tichi ndiyo mimi na wapa.
DJ Mr. Trix.
Mama nani guna vile umeza star. As if CLI funi chali wanta. CHALI wanta. Already mnazua mini chali wanta. Mi wangaliwa kila time kama sir. Na kama sina time basi na kama sir. NAI edobai. Don't even joke and even hoki mtaa yangu basi. Need a stop kaka king na wakif back. Kagem ya poka na shinda nikishapo na pata tumazoka. Mi waga ready ready kama ever. Ni touch and roma 2000 and never. Truth be told mini chali wanta. Na vile mi upati uta.
Madem kame sabana, wata wame chaza, jinare na mahaga. Leo mina chaza, simi angu na manaba. Leo mina fanya, vili wata siyezi chaja. Na take over baby, na kababu niko fully focus daily. Uliza dime, supati ka rockstar, nyole ka rasta, na luge ka pasta. Atlanta, kwenye si upati mpaka sapanta. Hivi sasa, baby, ni mi na we mpaka sapanta.
Nimekamna agenda kupatika rockstar na vitu mi upenda. Saa hii ni beginning ya forever. Ka huja shika ni dungio whenever. Katia flow ya T.I.J.Z na Weezy. In short, usha define na nivitikizi. Kwa hii industry nisha kuwa bully. Nisha take over kama babu na fully. Focus kama dime na yule KD. Na mi bado ni wa 80s baby. Kwa vikatha husema niko crazy. Kifika kubambika jama uniwezi na kavega. Pia mi unijui kuna vile sasa basi wa mruwi. Nilisha uwa hii after by a pili hira undi. Pia mimi natoka na wawili.
Ukishtuka, ukishtuka, basi ngoma inabamba. Harisa panta, sina noma, ili bomba, leo tutaroga. Harisa panta, ukishtuka, ukishtuka, basi ngoma inabamba. Harisa panta, sina noma, ili bomba, leo tutaroga. Harisa panta.
Hey, oh, 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 oh
tender. Please nipe shots za Bacardi. Bila gauge kwa system siwezi party. Charlie shika dem, dem shika Charlie. Sote tukutani dance floor katika DJ. Ukicheza ingoma icheze, icheze kwa replay. I say basi bajuka katika sakata bambika kwa kate.
Sikiruka, ukishtuka basi ngoma inabamba. Haisa panta, sina noma. Ini bomba, leo tutaroga. Haisa panta. Sikiruka, ukishtuka basi ngoma inabamba. Haisa panta, sina noma. Ini bomba, leo tutaroga. Haisa panta.
The Madness Crew, baby.